Yeah. It's your boy Pierre Kajoji. Cha kuposti na leo ni mipango mungu tena tukuposti Masnichi wambea wanokosha wakosti Kuone jani bado tu naziposti Location zero ila bado minafosi Tunashow love gonna like ya tukosi Nkiseba ni watagi naona sima itoshi Wakuma system ba brother paka bafaza Ukicheki profile, ukishare na cheki kwanza Ukinitagi vingine wengine nita wakwaza Yeshimu, wengine sawa tu Nabi maza, video za utuku labda profile ya katuku Ukipita kwangu, tambulia patupu Kwangu ni posti kali, ujumbe so ayubu Ujumbe so ayubu Ujumbe so ayubu Nikiposti picha insta Facebook, Twitter Kuleki palu na sita Ukipita kwangu kwako ntapita niki Picha Insta, Facebook, Twitter Kudaki bado na sita Ukipita kwangu kwako nitapita Sikuwezi wa Masaki location zote safi Kwetu Swazi, tunafosi mpaka basi Like ni kudaki gonga tika ma Nike Gonga like hata kama iwe nighty Bado na sita kisa pia rekacha Kaposti tena Insta Show love we like acha kusita Kidigitali kuperus kila kukicha Niki posti 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 picha Sio picha tu mpaka ujumbe na ufikisha Sisi nyuki pampa famba Bado niki posta ntarira na jigamba Si wakishua na posti bini na chujua Masisa du bado na wasumbua Location zero mi bado na watupia Wakini texti message Na what's the vibes Ya change
Ya change Ya change
Na what's the vibe What's the vibes Ya change
Ya change Ya change
Niki posti picha insta Facebook, Twitter Kuleki balo na sita Ukipita kwangu kwako ntapita Niki posti picha insta
music.